expert. My cook like client beat.
Flam City Production.
Why be expert? We ever level no higher. Mako on the beat, sabah sembera kunia. Kuba muziki nga toli na ya defiance buno burapo bulala mbula bangaga siya. Nyumiru obulamu totia yala, kastofu na mwengo kugula. Nyumiru alive totia, as long as your life, yeah. Nyumiru obulamu totia yala, kastofu na mwengo kugula. Nyumiru alive totia, as long as your life, yeah. Why big expert, hip hop uluga ndika baka rapper wa stede wakuwa mupira nguku waka. Expert wentuka mutiro kuwa kutalika. Peita barra panza balete do ubaka. Patanja galiza chali kubiti paka paka. Rapu weka baka pida mana zempita bisaka. Nebo vero fato sobola buka wembuka. Barapa tuwa kuwa tuwa lumia nenjoka. Chenjo gira sechida muna gami ndika baka. Bigamo bijamu mutu vijinyonga situka. Yade mbela ya keto ya kwesiba mchi wato. Barapa tuwa libu binga nyoka mumuto. Nyumiru obulamu totia yala, kastofu na mwengo kugula. Nyumiru alive totia, as long as your life, yeah. Nyumiru obulamu totia yala, kastofu na mwengo kugula. Nyumiru alive totia, as long as your life, yeah. Rapper ya golo kufalu mexpati. Muja banji na yemba twala saketi. Makuba temba suza na kukapeti. Babo badu duma bagwa mubaketi. Bubu tukavi gambo gamba bulleti. Yenze gentle youth atambala jacketi. Yo, ni badi, so badi. Sinywa sigala kali, ndi atali, ndi nali. Kwazolea kubida weme sumali. Nyumiru obulamu totia yala, kastofu na mwengo kugula. Nyumiru alive totia, as long as your life, yeah. Nyumiru obulamu totia yala, kastofu na mwengo kugula. Nyumiru alive totia, as long as your life. Majoga kutoka tegali ya musidu kwekatula vede. Katua ulaba manyabata manyitu bagubali. Nechuro tocho gube expati nyikiru sabe. Mbulamu wupi mbele ya sitele kape tutube. Tuba kuwa muziki bube kuwa mkukola. Abali wagulu katitugenda tuba nogola. Busungu unji bundi na buladi tontonolira. Rhymes mba kuwa sima nyoba muziwolira, hey. Chance comes once. Gugula mubu wango chali na chance. Atanga toli na blast. Kuna broto watu miaka glass last. Nyumiru obulamu totia yala, kastofu na mwengo kugula. Nyumiru alive totia, as long as your life, yeah. Nyumiru obulamu totia yala, kastofu na mwengo kugula. Nyumiru alive totia, as long as your life, yeah.